Man, a blessed lap for the gut and soul to the wall, you know. Guardian angel, Jim and Hunter,
still alive.
Let's go.
Umeni pakubwa thumani. Ata nikisema nishukuru bado haitoshi. Wema wako haupimiki. Ata nikisema nikulipe baba haitoshi. Ata nikupe magari manyumba ya kifahari. Ata nikupe uhai wangu baba, yeah. Umenitoa utumwani ukanifuta mavumbi. Umenipa kuwa huru, nitakupa nini cha kukupendeza? Nitakupe vito
bado,
magari mazuri, Mungu wangu bado,
yeah, yeah. Haitoshi bado,
hata nikupe vito
bado,
hey, magari mazuri, Mungu wangu
bado,
bado.
Haitoshi bado,
faida nayopata ndani yako Bwana kweli wanitosha. Afadhali siku moja na wewe masia, badala ya maelfu mahali pengine. Umenitoa utumwani ukanifuta mavumbi. Umenipa kuwa huru, Mungu wangu nikupe nini?
Hata nikupe vito bado,
gospelmetrics.com.